Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Yeah. Oh. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
ICANN is supported by Friends of the Oregon Association for Talented and Gifted, a statewide nonprofit membership association that advocates for talented and gifted children and serves as a resource for families, educators, and communities. OTAG believes that every child deserves to learn something new every day. Learn more at oatag.org.